kuanza mwa 2024 apere sakusa nipo hano kwa kwabara aho aho ezekude na oro yaanya ori ezekude na aho gomaga na oro yaanya ori kwa hano gomaga uberi kwa anu ebe icheme zo nwoko ye mesuo senteri ko moko ye arusuma kaje one of igbo land Ebiru kamu mother ha na ebiwere Africa, the lion of Africa, tum tum nyun nyun. Ubo kobe kuchele ekere mba, imani ikeji nke 2024. Oye bain, oye hawa ukuse anuwa. Ima nana hamere, awun naka eko ya adive na azunu. Aino titreje mehno mekatra jaha, no inu, ije, chief, doctor. Ima bishop okonkwo eze nna nyerude ikenga ndichi chairman chief executive ekuru group of companies onye isi ikenga guduru kire kanke ebube wee duru ya ije nana arita no ihe gbo gbaburu ka mma na abo mere jesna idofe joto ozo oko wee si I hold that open. Aha! Kemaka, doctor, more on your kaba. One year you won't along with it. Not yet, but this up, now you're doing a simple call, more for you. The godfather and deep. Not yet, but I'm doing it. I help you, can I, man? It's it. Kemaka, doctor. Innocent. Azem and Zuma. Zuma. Lord Mayor, one of our own diesel. CEO, ETA, Zuma Group, West African Limited. Oh, yeah, Bukane, man. Yeah. I said, Bukane, I'm on a 2024. Now, he get a little bit. Come on, I want to see how I am. ETA. Chief. He can. Guruguru 1-12 Ayiri igwe agba oku Mgbe eji achu bia mke mbu na ndị ekwuru ime nse Ahịa ekwuru ka a na-eme Omenu kwa ezi nna chi ekwu na beje Ime adunu nke ahịa iji ha Ime kwa ha maka na kpamaru ọrụ ọzọ eme ngwanụ ga-ekwu n'okwu Anyị amara nke a na nke a nke ka ibie Ije Ekene m Mzee Samuel Okechukwu onye ekwere ezumezu nke mbụ na-achị na echuwe iyi zọpuo ngene eze nwachi na-emere ihe chairman chief executive S.O. Samites international limited ndị ọma unu ọnụkwa ka mkpu na-ahịa n'ugwu na ndịda ma onwe ha onye gbatara ọsọ Nukwara kakwa na hiyo nukwu na ndida Onwe ho nye juru Onihi na habu humu negi Omaka na habu humu nage Omaka na habu hundo bodogu Okwa jojo mu na juwe Asimu nde na chanyi Kangwa kunu na dokwa humma Asimu nde na nokrita yi Kangwa kunu na dokwa humma Nyabu hoku koka nebu Ọkwa ụmụ mmadụ ka na-egbu, ihe abụghị ọbara nụ na-awụ, ọkwa ọbara mmadụ na-awụ. Arụ nwa dodo kwuru, ka na-emenu na-eleghara ya anya. Anyị egbuju kwa na-ana, egbuju hụ ya ihe ike ka ya eme. Anyị ekpochasị kwa na-ekpochasị ihe ike ka ya eme. Ọwụ mgbagbu biri ka ọ na-akpọnwụ, na ọbụbọ rere ihe osenye. Azi okeke, mbọchi agụ nke mbụ na ndị Aniche. Bụ ịma na ihe a bụ ka okwu ndị mmụọ gwara m. Ebedebe gburu. Ha si na ndị egburu egbu, na ndị egburu egbu, na mmụọ ha na-ese o. Chief Alphonsus, Azu Ike Obioha, ọchị agha ọma, arụ nwa nwa toto tokuru ka ha neme o
babu babu
chi ne do bi o ha okwu ebi ne go nwa nda ka eme mo ha se nyi obo ne ndu ka ya po
ha
se ne ki joma amu iki izo chi e fe da heavyweight eje chova nde di denke ya ba fa niro
babu
babu ebe ne be bura pa se da fa ki ne me Potande rinde ye potasi nu ne potasi
babu
bare ye ebe ne be bu e potasi pa ni ohun onwe hisi
babu
bare ye eje towa ndo to sin gege buju an e buju
babu
bare ebe ne be bu ihe ya bo ji ni okuburo ka na eme
babu
bare ye nekwe ananya kwe ma na ihe ike na eme o
babu bare
ye sa barista Charles Babatunde Ezekwem Ọkigwe one of Ọkigwe Ọkigwe gburugburu ọbụdọburu ọjị ike mba Ọkigwe I si n'oke ekwe ka ibuwe na-agbagote n'oku aza mmụọ anọ m omeghi e ji emechie ntị maka ọnwa ike na-abịa mberede onwe mgbe dịka nwere jide bụ ihe ihe iche ekele m chief Collins chekwube okere eke arụsị China nwa ka nwa na ndị izu ọkụ taa lọba taa gọ CEO Lunas Communication mgbe ọma ekene m chief Anoyochukwu Udebe eze nwa enyiwa ụzọ na abakiliki chairman managing director Local commercial agency na Benin City mgbe ọma iche ekene m maazị Musa Okoro ogwe ehi ugwu ọcha adaka a na-ekego n'ihu ọba ọnwa ndị aka eme ugochi akwụ n'isi ka m na-akpọ ije nwata jere nke mbụ na ndị izu ọgụ ọ distinguished member ndị ọnụrụbe nwoke ọma ihe dịgụ mmadụ kwachi gị mma ka ị maka chief Chris akụzuru ahụ eze ndị mmụọ ịma na ọ na-emejeri uwe azụ ejewere anụkwu ụgwụ ya ekene m ogbu ehi Okoli Ndụka Evalistus Global Youth Ambassador Ambassador Aro Youth Onitsha Branch Omeyaruke Nwanda Wizu Ọgụ na ihe na onye Petron Aro Ndị Izu Ọgụ Youth United Petron Aro Ndị Izu Ọgụ Masquerade Association Ọ Petron Ndị Asam ka anyị na-ekwu maka ya omenukwu ezi nna chipu nata dunu ịma na ebe anyị na-eji eteka ekele maazị sam ọhazurume ụzọ ahịa egbu nkwụ na ndị ogbo ọma ndebe uche CEO Sanford Nigeria Limited ije ekele maazị onye dịkachi ihe ọnụ ogwe onye isi ọgụ n'ihu ọgụ nwa chi na-agbara ọgụ na ndị izu ọgụ akụ bụ ike na London ọhịa ekwuru ka a na-eme Dr. Ejike Ọnụọgụ nwa ka ibie nke mbụ n'ajali ogwu ehi otu ịnyịnya mgbe nji wee tiwe mkpu wee tegwo mgbe nji wee tiwe mkpu wee teka na mgbe nji wee tiwe okwu wee tegwo mgbe nji wee kwuwe okwu wee tegwo ọkwa masa bisa forest nke ndị izu ọgụ ọyị kpọrọ aka ọ na-aza kwima na anabaghị na-ere n'ọkụ onweghị onye chọrọ ịma ihe okwere ịkpadubaghị na-agba n'ọkụ onweghị onye chọrọ ịma ihe okwagba ejedo na-enu oke ya eri ejedo na-ana nkụta na rie Punata, no 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 Punata, Ani bees automobile. Aladi is all good. I hear me on ye. Asia money making machine. Onion taco can I do mucos? We may.
One eye on neck, it is all. A weed at his own. One eye on neck, it is
in a do mucos. He meets his own.
One eye on
neck. Prophet, don't put the leeway. Oh, did you hear a boy? Onion saw.
In a
own number, not to Zack and die.
Oh.
asoju ije aron si umu oko afo ebi ije obi ohana nezi ni pute yi ekelem mazi benjamin ifani okereke nwa bubandu na ndu izo lo nwanda keme kewu kemaka mazi ike chuku okereke He had to go mad, but he didn't want. He can him, Mazi, Chris, Anyo. I told you don't know this one. He seems to never get the one to go. Mazi, Emeka Anyo, Meskana. I got you don't get the one to go. I help you can him, Global Limited, Chama, World Enterprises Nigeria Limited, Cryptocurrency Dealer, Nasaba, Isim Kenyeregu, Chief Dr. Sa, Yoko, Arinze Wangpo, Oza Mwajwa Fonmea, Namo Apara Kingdom, Ako Majidako, Namo Kingdom, Ibobo, Numo Mark, Kingdom, Adi anatoro nandawa izo. Ekenem Mazi Peter Agodu Chukuma Obiagu President General Aaron Dizog Patriotic Union ABU CEO Fuelpet Ventures Nigeria Limited Aye Ekenego Onyisi Mazi Tony Okoli Okwana Sanyo na Helibo Obele Mwane Bagumbo Oje kunda mazi pa kaputa jidike Egupe
Ajuni jeswa Mazi chema agote Eto mwoye na limpo po South Africa EEO Mazi maholi infinited South Africa Mwandu jetiti
Na ye kukane me Ije
Come on.
n'obi esa ya na fa na me asimaya kaswa fo aya hunga zara ya hamo nka kaso nko ya da sutara na ni kamo
o wa ma e
oya ma ma lo ku pa lo ko ti ki ga na lu tu mi ni
o wa ma o
ha ma mi mara ki sa gbo bo deje bo wa mbo ma ka lo pa mo ro chepe
oya mo na ke
Yeah.